kwaphela yeyiwe mntanam emhlabeni ngokwaphela umntu wesifazane olijele mntanam umntu wesifazane olijele mntanam umuntu wesifazane olijele mntanam ungasiphakamisisani kumuntu wesifazane ungasiphakamisisani kumuntu wesifazane ungawuphakamisi umoya kumuntu wesifazane iyodwa into iphakamisayo oqondene naye nakolama nivumelene iyodwa into iphakamisayo oqondene naye nakolama nivumelene
Ah, we can lose in the night. We can lose in the night.